dachimsafi.com.
Halali wala sinzi, hanya jipeke yangu, Mungu Baba wananiombea shari, hazini mfiki ananilinda Mungu Baba.
Check it out yo, chupa mkono chai au si.
Tushapita hasa tushabeba zege, ugali mandondo wa kwa mama chege. Right now tuko hapa, tumeshajipata, hakuna mashaka, matatao, mashakao. Na kuna watu hawataki twende, rumbaya ijengi, wanafosi wajenge. Ila tuko hapa, right now tuko hapa, mashaka, matatao, mashaka. Wanangangana kufosi, kwenye njia situpote, ila sagobi akipanga lazima litope. Okay, okay, huwezi shindana na sagobi, wanashindana na sagobi, usishindane na Sakobi. Kwa mana kasha blessing, blessing over blessing, wezi shinda na na Sakobi, wana shinda na na Sakobi, usi shinda na na Sakobi. Kwa mana kasha blessing, blessing over blessing.
Lakini sipote, Mungu wangu yoi anazidi nibariki, and the final say nibariki sago ipesa vya kote kimya mia mbili nisitiri nisivikosea. Osh, nye Mungu yo,
nye Mungu yo,
so babako
haleluya
kwanza pangiwi anafanya takacha. Nye Mungu yo,
nye Mungu yo,
so babako wanoneonea wivu sana kula kwa macho.
Baraka za Mola na bi mkubwa nizofanya ni survive umjuba. Na ukitaka tutu pishane luga, nizingue kwenye mkwanja afuba. Kitambo mimi nazichanja mbuga, nitapoteza saa ila sipotezi muda. Kazi ni kubwa, tushakuwa kubwa, achia toto cheze za ubuga.
Sina whip, sina whip, sina jealousy, naona toto naingia mpaka gia siya. Sina whip, sina whip, sina jealousy, wambiwa lipoingia tatokea siya. Sina whip, sina whip, sina jealousy, wambiwa lipoingia tatokea siya. Sina whip, sina whip, sina jealousy.
Maisha yenye ya kibongo, watu wana dogo, ukiwapa kisogo wanazite manyongo. Wanangangana kufosi, kwenye njia situpote, ila sagobi akipanga lazima litope. Okay, okay, wezi shindana na
sagobi,
wanashindana na
sagobi,
usishindane na
sagobi.
Kwa mana kasha blessing, blessing over blessing,
wezi shindana na
sagobi,
wanashindana na
sagobi, usishindane na
sagobi. Kwa mana kasha blessing, blessing over blessing. Kama unateseka, weto kapa, toya kumbaya, weto kapa. Kama unateseka, weto kapa, toya kumbaya, weto kapa.
Makuango makali kutoka kwa dachimsafi.com.